Yeah, K-Boy
Ed Bas, Nicola Sebastian Ule mtoi wa bingo Yani mluya wa ingo Yeah, present for Shiru Shiru boy, Shiru boy
Ruka kwenye beach
Benzi, narusha moyo kwako Tena saki, gunjo la moyo
Nakupenda siku zote sitokuacha Wewe ni wangu milele
I need you girl, I love you girl hey. Nataka niwe na wewe
I need you boy, I love you boy hey. Nataka niwe na wewe
I need you girl, I love you girl hey. Nataka niwe na wewe
Kwa moja, mimi na wewe tuende nyumbani Tukone wazazi, tupate baraka Mimi na wewe tuzae watoto Mimi na wewe waniite baba
Mimi waniite mama
Waniite baba
Mimi waniite mama
Waniite baba
Mimi waniite mama
Waniite baba
And the baiskeli tu, yani mimi na wewe tu Mapenzi yangu mimi na wewe tu You love me, pia mimi na kupenda tu I gotta take you out, twende tu kamwane mama Kwa nika watoto wangu gonna be the mama tu Yeah, K-boy, I love you girl
Yeah, with the bass Nicola Sebastian Ule mtoi wa bingo Yani mluya wa ingo Inside wider record
I love you girl, hey, nataka niwe na wewe